onye jire ka ya bụa wee kpụọ mmadụ, onye okwu ọnụ ya na-adịghị agbanwe. Ọ bụ gịnị ka m na-eji kele gị? Gwa m ihe na-enye gị na m o weburu
some in this place.
Ọkaka eze ịdị ebube, aha gị jure n'igwe ụwa. Ọkaka ọkaka ọdụkwu mo ịdị ebube, aha gị onye dị na ya ga-asụ ezi egwu. Ọ dịghị onye dị na ya ga-achị n'eluigwe. Ọkaka ọkaka eze ịdị ebube, aha gị jure n'igwe. Ngwa kenere Chineke onye obiọma,
kenere Chineke onye obiọma.
If you're happy in the house, give me praise. Jesus say, O ti jo bi ro mere.
Yeah. Anamaje, iso nandi maleze, zaya, Jehovah.